qalbiga sahay uga dhigo intaan sakabtida qarsaday samaanta alla samaanta samaanta umujayunka maxaan samir iyo dulqaad qalbiga sahay uga dhigo intaan sakabtida qarsaday samaanta alla samaanta samaanta umujayunka satriga ruuxu tabayo sadkani maqano filayo sawiga uigu dilaye sagaashu hadmay dhaboobi satriga ruuxu tabayo sadkani maqano filayo sawiga uigu dilaye sagaashu hadmay dhaboobi ilaysulaa caashaqi noqtadani lagu sidkee kashayda kusohana hakuyey 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 sahal kuma bo'o taabtaanahay wasida hakuyey sahal kuma bo'o taabtaanahay wasida shaqi naftadani lagu sidke kashayda kusohana hakuyey 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 sahal kuma bo'o taabtaanahay wasida hakuyey sahal kuma bo'o taabtaanahay wasida adiga subax iyo habeen sarbeebta alla sarbeebta sarbeeb kugu waayo sheegtay maxaan maxaan samayo wanaag ku sooray jacaylka adiga subax iyo habeen sarbeeb Allah sarbeeb sarbeeb kugu waayo sheegtay dareen xubi gansido had maana sabo wada degnaa macaan wada degnaa ismay berko dareen xubi gansido had maan sabo wada degnaa macaan wada degnaa ilay sulaa ashaqi naftadani lagu sidkee kashayda ku soo hana akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida shaqi naftadani lagu sidkee kashayda ku soo hana akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida shaqi naftadani lagu sidkee kashayda ku soo hana akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida akuye sahal kuma boo taabtana hayi wasida